exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Busy on it. Asembe fakti na ole ni klasi chombe. Sembe kulipe madivosi break up on the day. Ijafeshi ye ufuna waifaka pa muviri we ukumba. Wamu panga panga yo taiti the only one. Ah. Bima bima, according to your specification ni. Imagine mchima wake unapasi weti ya. And you're the only one uwaishiwa akisesia. And a reminder no matter where you are. Ima mkumbusa ati wasi ya mtu kunyumba. Akafuno lufyanya akumbuka kwe machoke. Akafuno luwana akumbuka kwe machoke. Asembe fakti na ove ni klasi chombe. Sembe kulipe madivosi break up on the day. Ijafeshi ye ufuna waifaka pa muviri we ukumba. Wamu panga panga yo taiti the only one. Ah. Faka pova, watenga vonzuna, wafaka polula. Ana netiweki yako uchape. Akaenda kwinda ngo, ni outside the coverage area. Ana reminder, no matter where you are. Ima mkumbusa, ati wasi ya mtu kunyumba. Akafuno lufyanya, akumbuka kwe machoke. Akafuno luwana, akumbuka kwe machoke. Asembe fakti na ove ni klasi chombe. Sembe kulipe madivosi break up on the day. Ijafeshi ye ufuna waifaka pa muviri we ukumba. Wamu panga panga yo taiti the only one. Ah.
ZambiaMusicHits.com.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.